Remedy the Entertainer.
Make you wind in my baby. Ipinde pinde kama nyoka. Kama nyoka. I say no lo. Yumba. One for one.
The Entertainer.
Wana nika mfugaji. Sikizi hata yako mahitaji. Sina biashara mtaji. Usi stop. Twende taratibu kama unasinzia. I destroy.
What I call hype in high definition. HHD Entertainment. Remedy the Entertainer.
Hello guys, it's your girl, and I'm chilling out with Remedy the Entertainer. It's Joanne, and we're here on the best music entertaining with the Remedy.
Sometimes what you dream can be receiving. Na uwezi kuvuna usichokipanda. Thanks God for giving. Yetu sikuwa na umeme wala kepo. Mizi moja t-shirt na yepo. Iti leo na miliki lepo. Lebo kunde genji lepo. Siku zote kisichokuwa kitakufanya uwe ngangari. Hata mwanga uwezi kumbiwa. So ishi nao kwa tahadhari. My sister squeeze shape wananunua. Wepa mana upate salari. Usisahau pesa maua. So kikosa hata usijali. One love kwa wanangu wakita. Nye ndo mnanunua CD. Two love kwa wanaki wa Insta. Unafanya niongeze EP. Three love kwa master na lita. Mlinifanya sirazi zidi. Oh love. Jiangumu nilizopita. Mkanipa na jina mkasema niitwe. Kone boy yesha.
Kila siku hizi wananita tembo.
What I call hype in high definition. HHD Entertainment.
Oh, na na na.
Remedy the Entertainer.
Sometimes what you dream can be receiving. Na uwezi kuvuna usichokipanda. Thanks God for giving. Yetu sikuwa na umeme wala kepo. Mizi moja t-shirt na yepo. Iti leo na miliki lepo. Lebo kundegeni lepo. Siku zote kisichokuwa kufanya uwe ngangari. Hata mwanga uwezi kumbiwa. So ishi nao kwa tahadhari. My sister squeeze shape wananunua. Wepa mana kwa tesalari. Kila usisahau pesa maua. So kikosa hata usijali. One love kwa wanangu wakita. Nye ndo mnanunua CD. Two love kwa wanaki wa Insta. Unafanya niongeze EP. We love kwa master na lita. Mlinifanya sirazi zidi. Oh love. Jiangumu nilizopita. Mkanipa na jina mkasema niitwe.
Yeshi.
Kone boy yeshi.
Kila siku hizi wananita tembo.
Yeshi. Hata weni yeshi.
Yani kama una pigo za kirembo ni
yeshi. Kone boy yeshi.
Yani wanangu wananita tembo.
Yeshi.
No 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 no.
Hata weni yeshi.
Yani kama una pigo za kirembo ni yeshi.
Naongea naye japo sisi sauti yake. Nikianguka nitainuka tena. So usishangae waitembo anaso peke yake. Koja ino unapokiokota ndo kati ya kutunza. Ili kesho kisijepotea. Na unaposota ndo kati ya kujifunza. Ni wapi ulipokosea. So kama siwezi kujibizana. Ila mwenzenu nimeungwa na subra. Cheki madiri ya navobongana. Kosi nota yangu niribla. Una siwaone olotumo kunitukana. Vicho vyao viko kibla. Tena squeeze hata simbi sana. Acha washindane na ibra. I say one love kwa wanangu wakita. Nye ndo mnanunua CD. Two love kwa wanaki wa Insta. Unafanya niongeze EP. We love kwa master na lita. Mlinifanya sirazi zidi. Oh love. Jiangumu nilizopita. Mkanipa na jina mkasema niitwe.
Oh yeah. Yes, yeah,
shit. Oi, boy, boy.
Onde boy?
Chico, chico. ni soso mole Mina ninginia Komarati ni popo we
On the beat
Kiru chungu Nipete na baba ni uwe Mina kuzimia Sizingu we unisumbu wewewe Kitu na boxi Usiku nipe shoti Ama ishiki magoti Nileweshe mkomboti oh, Mimu zako imesha nkolea My baby boy oh, Ukenda zako minta nyongonea oh, Mimu zako imesha nkolea My baby boy oh, Ukienda zako minta nyongonye
Achaliza Ibi unapenda vya giza giza Kama ujanizo we
Achajua liza
Mangara haya kuingiza Ujue inapotokea
Achaliza
Unapenda vya giza giza Kama ujanizo we
Achajua liza
Mama unafanya tembo Kutuwa na dindisha mkonga Wando kiboko ya warembo Wale wanaojipitisha vitonga
Penye dhiki na shuruba Piki yako na ulini kumbata
Piki piki upande uba
Upote lipo kanifuata
Nini bado wananita msugaji Sikizi hata yako mahitaji Sina biashara mtaji Ulisema mola ndo mpaji
Panda nipande tumwage mbolea, baby Oh, oh, ah
Ukitaka tena tutaendelea
Oh, 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 oh Shamba mwaga maji ni mwage mbolea, my baby Oh, oh, ah
Ukitaka tena tutaendelea
Wanna feel your vibe tonight. I know you gonna feel my vibe tonight. Kwanza kako simple simple, akanaga maku. Kanavi dimpo dimpo, uko nyuma kichugu. Ati kako simple simple, akanaga maku. Kanavi dimpo dimpo, uko nyuma kichugu. Iyo nguo kama naiona, naiona Kwa tabu inavyoingia, funi kakosea kushona Kushona, ata kichwa kiwezi ingia
Inabana
Na na na
Sema tena inabana
Na na
Inabana
Na na na
Wote inabana
Mianso, mutemia lwalis Nito, mwabachi kwasa Mrembo, kari nabi gambo Anjagazaru, amerera o
Inabana tight in your nyo
Baby style yon kwa funyo
Girl I wanna punch you, got your love oh
Knock, 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 knock out
Put your body on me, go down low
Let me say, let me say
Yo, choose it in yes, chili manjaro Tiko, fetuere
Unolikita kuka, uwezi kutembea Unolikita kuka, uwezi kutembea Masuka ruka ruka Unolikita kuka, uwezi kutembea Masai ruka ruka, analinye nyekea Chumbani kwenye shuka, undina nitetea Mzungu kawe huka, rime mkolea Laki makonde, laki chaga Mungine adi wanywe pombe, ndona limuaga Unela wima wima Inatokea Kongo Sinori legwa jima Alimwagia kondo Uno o o o o Tina waokoa makahaba baba Kuna walongo wa meno saba baba Ili mtoa hechi baba Yani A, O, E, O
Uno Everybody say uno Asema uno Everybody say uno
mziki uno. Upinde kama unakanda chapati.
Sema uno.
Basirizo mbusha hati kwenye bati
uno.
Manga dewe basi kata tarakibu utibu. Usijepata ajali. Uno la chibu chibu lina mkondesha zari. Uno la reisi alinaga mifuba. Ukena DRC kuna fari buba. Popote wanalimwaga yani kinaga ubaga. Wejaribu kuchunguzaga uno ndo linalegeza chaga.
Uno
lina waokoa makahaba baba. Kuna wanunua meno saba baba. Ili mtoa hechi baba.
Yani
without you, nothing I can be. Nikikosea nisamee, kwa maana sikusudi. My number one fan, when I umenitoa ghetto. Ilikuwa sijulikani, bila wewe nisingekuwepo. Oh, let me love you. Everything I do is for you. Wasaka pesa kuweka bando. Follow na kukomenti. Na mina kesha kufanya mambo. When you follow, uto regret it.
What up? I guess I wanna make you happy.
If you really love me,
follow me. Follow, follow me.
If you do care for me,
follow me. Follow, follow me.
If you love what I do,
follow me.
Hey, hey.
Follow, follow me.
Yani come on and depend.
Follow me. Follow, follow me.
Habibi kwano mbe. Bambi temugana, temuniga, malabanga mudaga, video nga mukwata, bemu imba, zen nino kubabaza, nino kubasabulanga, mugunda genga mulaikinga, mugunda genga mupostinga, mugunda genga mutaginga, gamu sharinga, muripostinga, come love me now, don't you love me tomorrow?
Hello guys, it's your girl and I'm chilling out with Remedy the Entertainer. It's Jowan and we're here on the best music entertaining with the Remedy.
Yo man!
Come
dig in! Who's to be country? Morgan Heritage!
Yeah. You are the only one I've never seen before.
My number one. You alone, I'm the crystal.
I wanna be with you forever. I wanna be your super lover.
Yeah, I mean that, you know.
I go fight for your matter. That Nikki Pata, Nitalekta to me. On the Wawasi Mashaka, it Niko Hapa. When you choke you out, me na kupenda malaika. Me na kupenda malaika.
Malaika.
Yeah.
Yeah.
Ninakupenda malaika.
Ninakupenda malaika.
Ninakupenda malaika.
Yo Peter.
Yeah.
Malaika. Ooh. I dream about you over and over. And it's the same thing happening time and time again. Forever my lady.
Every time.
Never has there been a time when we are not together in the dream. The only thing that gets me down is waking up and realizing,
oh, mama.
Yeah, that was just a dream. And me have to do everything to make it real.
Yeah.
No matter how it's hard, I know it feel. Like me can't win this game on this playing field. No matter how long it's gonna take me, I go at it. Love all your good ways and all your bad habits. Na kupenda malaika. Malaika. Malaika.
Na kupenda
malaika. Na kupenda malaika.
Na kupenda malaika.
Yeah.
Yeah.
Na kupenda malaika.
friend of Malaika.
Sometimes I wonder why you love me so. I not go leave you till I die, mamito. Girl, I want you to understand this love make me feel so special. I want you to understand this love will make me feel so special.
Nina, 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 nina. Nina, 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 nina.
Remedy the Entertainer.
I say no love, no you be no, no love. Baby you be the one, eh. And who naka solo, sura shepu no number nine. Nipende ni kupende hadi tufanane. Kama kinyozi na nyembe ufe tuzikane, eh. Udoye mifeo, udoye mideo, mie udio. Menye madipao, menye madipao, mie udio. Oh baby lo 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 lo. Your love you gon' make me go lo 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 lo. Anywhere you day I go for lo lo lo. I gon' love you today, tomorrow ro ro. Oh baby lo 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 lo. Your love you gon' make me go lo 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 lo. Anywhere you day I go for lo lo lo. I gon' love you today, tomorrow ro ro. Baby don't.
Hey, how are you?
Konde boy.
Yeah.
Any for your body wanna spend
Remedy,
my
the
million.
Entertainer.
I see you the one in a
million. Any for your body wanna spend my million.
Yeah, yeah, yeah.
Konde boy.
Yeah, 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 yeah.
If all your body wanna spend my million, I see you the one in a million. I swear I will never ever live alone. Oh, I go die for your matter. I wanna fly away, we go chill Gabon. Na kamada kujifiche Kigamon. Ama mtara kwa bibi mahuta shimon. If you wanna party, I go take you to Tabata. Hi my baby, everything I go buy my baby. I know you feeling shy my baby. Kiss me, I go kiss you my baby. I say you there, you there, you there. You day, you day, you day. You make me feel so good. I swear I feel so good. My baby, today, today, today. Today, today, today. I wanna make you feel good. I swear you gon' feel so good.
Anta.
Baby, you make me feel around the world. I wanna get you in my finger gold. I promise I go my, you make my world. I go buy you anything that I can afford. Of course, you're my sweetie, sweetie. Shoe size, you fitty, fitty. Black man, don't chitty, chitty. One time, baby, give me more. Baby, you're my sweetie, sweetie. Shoe size, you fitty, fitty. Black man, don't chitty, chitty. Two time, baby, give me more. You there, you there. You day, you day, you day, you day. You make me feel so good. I swear I feel so good.
It's Crispin the drama guy.
Na na.
na ni na 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 na. I swear she's so sexy, muni sina keshi la kwangu so kesi na uchunga. Na na ni na 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 ni na 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 na.
Panado, sitamo, anything for your girl, give me more. Panado, sitamo, anything for your girl, give me more. Panado.
Queen of my life, I will never leave you. Come and make it found easy. Come in your tobara, I wanna be with you. Okay, Paku, I'm in the middle. No, 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 hola. I'm a chocolatina caratu. I'm a chocolate cabantu. Ni kutora tatu la usija ukaliwa.
Ulo nipe wallet, ulo wachi parat.
Baby nawe.
Ulo nipe wallet, ulo wachi parat.
Baby nawe.
Baby kunambe sonyu mkufati. Yo mando driving asinitekea. Show me your driving license. Okay, pull on left and don't be mad. I wanna show you the right way. Baby kutoma roge ne. Hey, hey, hey. Hey, oh, tell me where you come from. I wait and say, would you go so? Ah, eh, ah, eh. You never go so, but it's a color water. Special one, when it is. Pull on the power, pull on the power.
Baby, now,
eh. Pull on the power, pull on the power.
Baby, now, eh.
Chelera, fina. A train, eh, chelera, fina. Your daddy, your bikini. Make it turn around, baby, look at me. I wanna show you something you never see.
Baby, don't let go so latido. Hey, when you feel that pain, I go be a panado. Hey, baby, don't let go so latido. Hey, when you feel that pain, I go be a panado.
Hey, baby, 1, 2, 3 to the left. 4, 5, 6 to the right.
Baby, 1, 2, 3
to the left. 4, 5, 6 to the right.
Baby, 1, 2, 3
surrender.
4, 5, 6
surrender.
Baby, 1, 2, 3
surrender.
4, 5, 6
Ayakata back to December. Yeah, me go December. Ayakata je je. Oh, yeah, dance to the beat, je-je-je-je-je-je-je-je-je. Shake your hips, make you dance, shake it out, je-je-je-je-je-je. Oh, yeah, dance to the beat, je-je-je-je-je-je-je-je. Shake your hips, make you dance, shake it out. Baby, take me back to December, Zanzibar, Pemba. Oh, what a night to remember. You dey blow my mind, I surrender. General commander, baby, take me back to the chamber. I could be your only lover. Call me when you need a sugar. Never leave your side, oh, never. Mr. Commander, 1, 2, 3 to the left. Baby, dola, fa sol la ti do.
be up another. Baby dola, fa sola ti do. When you feel that pain, I go be up another.
It's your girl Joe One, and I'm here chilling out with Remedy the Entertainer, learning to dance with tired feet.
Now you changed my life, I'm no play anymore. I see myself in love with you. Allow me to make you my wife, dear more, dear more. I wanna spend all my life with you. Nisha choka kuwa bachelor. Oh, oh, bachela, nipo maisha ya kisela, yana nipa, baby, I wanna make you my wife, would you be my wife, oh, baby, I wanna make you my wife, would you be my wife, oh.
Change my life, don't wanna play no more. I see myself in love with you. Allow me to be alive, te amo, te amo. I wanna spend all my life with you. Sakitena uwe bachelor, oh bachelor. Mi upepo wewe bendera, joni kupera.
Tukikosa, tutalala. Zime washuka sura, walojichosha na makafara.
Mia maji mwenda kuchura, unanitosha sina papara. Tuwanyoshe kama rula, wakijitosa kutubagala.
Ayaya, kuolewa utarudi nyumbani kutembea. Ayaya, kuolewa utarudi nyumbani kutembea.
Ayaya, kuolewa nitarudi nyumbani kutembea. Oh, kuolewa tarudi nyumbani kutembea.
It's okay. Yes, it again. Mr. Skills on a mission, they didn't see on television.
Yeah, she. The way you touch me, nobody touch it, though. The touch, touch, no, no, touch, touch,
touch. Para, 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 para. Me que, me que, me que, me que, puro.
Mm-hmm. It's okay. Yes, it again. Mr. Skills on a mission, they didn't see on television. Oh,
yeah, she.
Touch me, nobody touch it though. The thing that you give me, nobody have it though. Wengine wanajiuliza, why you love me so? Baggy, let's go to Ibiza, what you waiting for? Now your love so special, baby. You the top of my money. Nitakupenda leo kesho, baby. Favorite of my mommy. Now your love so special, baby. You the top of my money. Nitakupenda leo kesho, baby. Favorite of my mommy. You got me feeling like Oliver Twist. Oliver. You got me feeling like Oliver Twist, oh. Oliver. You
You got me feeling like Oliver Twist, oh. Oliver, you got me feeling like Oliver Twist. Yeah, shit. You got me feeling like Oliver Twist.
Ah, hey, TMX, oh. Ah, hey, Monica Sapu. Ah, hey, TMX, oh. Ah, hey.
That's what I call hype in high definition. HHD Entertainment. Remedy the Entertainer.
Yeah, shit. Conde boy. Kipele kimegeuka kidonda.
Donda, donda.
Usichanganye na ndele mwezako nitakonda. Ninapenda unavyo sisimka, nikipitisha ulimi adi kwenye ziwa. Bibi pinuka, miguu kichwa chini na changanyikiwa. Tena usiku sia tulali, nampa mambo adim, adim, adim. Sio kimoko chali, mikono ipo kwa simu, simu, simu. Ongeza feni mama na sweti, tuchuane kama kareti. Ngololo, malewa, shaku, shaku. Siku rikodi mini jeshi somu ijaku.
You want new partner?
Kimumu nya pipi utamwa kisiginoni. Nchikiche nchikiche na shovu njakiti. Leo na kesha kilidoni. Nitwange, nipepete, nisage, nichikiche, nikande, niumuke. Kilima, nipandishe. Kibinda nkowi kowi, kiwinda pori pori. Naringa dori dori, mawinga chori chori.
Uyu kampa poda mwingine berosa. Vuta subira ngoja Mungu aje kutosa. Fiti na na na, sigeuze changamoto. Maneno mwachia mina na na, dawa ya moto ni moto. Oh na na na. Wapo wanasema konde atapotea.
Konde atapotea.
Jembe kati ya gia chombo hiyo inapepea.
Chombo inapepea.
Mini nakula kwa jasho, oh, oh. Nipatacho naridhika. Subiri kesho, oh oh, zamu yangu itafika. Nenda wambie, wambie, yeah. I wish to it.
Wenzako wanakuchukia, tena wamepanga kukubania. Isitoshe wao ni matajiri, usijali wetu mia tu wapili.
Sina kasifa za kujisifu najua. Kila kukicha kwa Mungu naomba dua. Haso nazidisha ili nizidi tusua. Wakinifunika kesho nitawafunua. Mchanga hauzikwi, unaubadilisha makazi. Uwezi sibariziki. Nakula kwa jasho, oh oh, nipatacho naridhika. Nasubiri kesho, oh oh, zamu yangu itafika. Nenda wambie, wambie.
Ya Mungu yu DJ Remedy tu ananipambanga tu yani nakwambia kwanza akiwekanga kaleka ngoma kage alafu afanye kuchu 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 za chundo inatoka kwa sigaraji ama kufanya nini. Hai DJ twende nalo pika hiyo kitu twende.
I want your lover,
I wanna love you.
Remedy the Entertainer.
I said, bad girl, me, I want your lover. I wanna love you. Turikungera onaja, I'll never leave you. Sishaka, kubutinisha, kongende. Nyaka nyaka, michizi kabisa, wamilembe. I wanna love you, love you. You are special, my heart. I just wanna hold you, hold you. Hold you like that. I wanna love you, love you. You are special, my heart. I just wanna hold you, hold you. Hold you like that.
I just wanna love you.
Till die.
You are the queen, let me give you crown. Now you're skinny, baby, sweet brown.
You are the reason why I switch off my phone. My baby boo, I don't wanna anybody call me when I'm with you.
Girl, I like the way you do me that slow, slow. You never rush.
I swear I'm not gonna tire, give me more, more. My woman crush.
Welcome. Baby, come to my bedroom.
Oh, oh,
welcome to my bedroom.
Oh,
I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah. Baby, come to my bedroom.
Oh, oh,
welcome to my bedroom.
Oh,
I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah.
First now we became party now. I go for you all the day to Argentina. Your body sweetie sweet. You got from China, baby. China, baby.
Girl, tell me how much I can give you so you can switch your phone off, your dress off, the lights off, me and you just 101.
Allow me to touch it part of you. I just don't get enough, 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 baby boo, my only one. Hey, I'm crazy with your body like a cola. I wanna give you my dollar.
Go
buy for your mama Colola.
Colola, Colola.
Girl, I like the way you do me that slow, slow. You never rush.
I swear I'm never gonna give me more, more. My woman crush.
Kila chenye marefu na mapana huwaga hakikosi mwisho. Oh, mwisho. Ya nini kurumbana kukicha bila suluhisho? Oh, oh. Wenda kisichoridhiki, akili kisa ya nini tutoanero. Nimepungukiwa kipi, kuna naishi, sina tekibalaro. Oh, na ule utwando mapenzi kushinda na mina wewe. Ili uvumilia na sijo na tamaa. Sio kama siwezi kupata liye zaidi ya wewe. Ila hii dunia na najichunga sana. Tena nandika huu wimbo. Sijipe moyo labda na kufikilia. Nataka iwe fimbo. Kwenye sura ya choyo ukome kunifatilia. Nandika huu wimbo. Usijipe moyo labda na kuwaza sana. Nataka iwe fimbo. Kwenye sura ya choyo ukome kunifatilia. Nishachoka. Kweli ni kuambie
ni kukicha vijembe.
Nishachoka.
Dara umaneno.
Nishachoka.
Umasemango.
Nishachoka. Wacho kweli ni kuambie.
Nishachoka.
Kila dunda lina historia. Madhara ya moto majivu. Mangapi niliyavumilia hadi nikakonda kidogo
tega sholangu.
Ulikidharau na kukinyanyasa. Utu thamani yangu ukasahau kisa anasa. Tafadhali mimi nisha kuzoea. Dharau mama yangu waje kukosea. Uwaga na vuta taswira. Ule utumwa wa penzi lako. Pakara jona tahira. Kuyaifadhi mabaya yako. Mchinginga pedi. Na matilapa nikapenda. Upepo kwenye begi. Au magina niatenda. Tena nandika huu wimbo. Sijipe moyo labda na kufikilia. Nataka iwe fimbo. Kwenye sura ya choyo ukome kunifuatilia. Nandika huu wimbo. Usijipe moyo labda na kuwaza sana. Nataka iwe fimbo. Kwenye sura ya choyo.
Remedy the Entertainer.
Mula nakupa stahiri. Hakupi unachotaka. Kumana nimetulia. Na kukabidhi mtima. Naridhi kifungu mbili. Kukosa na kupata.
wa unanivumilia hata nikiwa sina. Ninajua wapo walosema unifai, ete twendani wanajichosha na kujipa tabu. Oh, wapo walosema umetoka na Masai, tena dharani wakapotosha. Umeduna mwarabu, ila nindo nishapenda, shapenda, sioni sisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda, singoki kisiki. Oh, nishapenda, nishapenda, sioni sisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda, agi singoki kisiki, musiki peta. Fundi wa kuchamba, mnafanya kazi ya kanisa. Idhiki haivuti kwa kamba, na wakume pata gitisa. Mwenzenu fundi wa kulamba, tena na meza kabisa. Sio kama na jigamba, ila mbali ninafikisha. Njomana ananiganda ganda kama pochi ananiganda. Njomana nampanda panda kama kochi nampanda. Minajua wapo walosema unifai, eti twendani wanajichosha na kujipa tabu. Oh, wapo walosema umetoka na Masai, tena dharani wakapotosha. Umeduna mwarabu, ila mindo nishapenda, shapenda, sioni sisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda, singoki kisiki. Oh, nishapenda, nishapenda, sioni sisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda, agi singoki kisiki, musijipeta.
Girl, and I'm chilling out with Remedy the Entertainer. It's Joanne, and we're here on the best music entertaining with the Remedy.
HHD Entertainment. Entertainment. Entertainment.
Entertainment. Yumba. Hey. Yumba. Yani darasa na konde boy.
Yumba. Fafa champion boy.
Yumba.
Classic.
Aga, make you wind in my bebe. Jipinde pinde kama nyoka. Hey. Pinda mugongo ni bebe. Nisije nikadondoka. Oh na 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 na.
Jani na pita pita, samahani sister. Macho kama unanita mekorea shisha. Mwaga mapicha picha ya sambai insta. Yani kesho kukicha jana kama fita. Suruari pare, viatu kule. Silare, lare, kam kao tule. Jotu kufunze kozi ambazo wezi kupewa shule. Jotu kutunze baby wezi ufanya kazi ya bure. Ukiwa na king, agiza tutaletewa. Kiwa queen, kwenye yoto tapepewa. Yongeze, nongeze, nisha nogewa. Napenda kuyumba yumba kisha lewa.
Asema baby apokat, baby apokat. Ata mabubu wanatoaga sauti. Baby apokat, baby apokat. Ata jambazi suguri na pijaja sauti.
Asi stop, twende taratibu kama unasinzia.
Yumba,
hey.
Yumba.
Akiwa kalibu unakumbatia.
Yumba,
hey.
Yumba.
Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba,
anase.
Yumba,
liye karibu unakamatia.
Yumba,
anase.
Yumba.
Oh na 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 na. Funga funga mishkaki, funga na opaki. Rumba taki taki, lore gumba happy. Yumba juu, yumba chini, yumba katikati. Yumba yumba mwili kama umeregea nati. Samani nambo na yopiga haipatikani. Umepotea uliza Google takupara mani. Kama unachuki otamba opayangani. Aupasue alde wingi ukaendani. Bado na wagongea ngongo, na kumaria mchongo. Na shushia vigongo, mevalia usongo. Goma ngoma msondo, uongo. Anajua Mungu mwenye mbingu alde na udongo. Mzeka sema sen sema gosha mpera mpera. Na mbeba sanchuka na nyuma kafunga tira.
Asema baby apokat, baby apokat. Ata mabubu wanatoa za sauti.
So
baby apokat, baby apokat.
Ata mabubu
Girl you got me so high, high. Girl you got me so high, high. Girl you got me.
pretty thing, guys. Girl, you got me so high.
Remedy the Entertainer.
Girl, you got me so high. Girl, I sweat it in nice. Girl, you got me so high. Girl, I sweat it in nice.
I'm a window na kazulisha posura. Ya upanga shingo, ukunyuma kasimura. Ana mwendo malingo, na kazulisha posura. Ya upanga shingo, ukunyuma kasimura.
She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist.
I wanna take you home, new money. I wanna daddy and mommy. Sita kitana ya kizamani. You super sugar, girl, you're my honey. You say you like my song, today I wanna sing you a cappella. Tina fumba na macho wa sikuone, nataka uwe wangu.
Wangu, wapeke, you are my angel.
Teko kiwe changu.
Chau, chapeke, you are my angel.
She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist.
Bring that shit back.
Magufuli ama Kenyatta wa Kenya. Ni kudanganya Mugabe, ni uongo sio sawa. Hata nyota yangu menya sufuri, sio wakupata tena. Kula yangu tumazabe, sina mchongo kachawa. What I believe, what I believe, you know my no love. You pull on paga moyo, akauta vipande. Nimeumbwa na wivu, mina wivu, moyo wangu sambovu. Hakuwaga mchoyo, kutwa miguru pande. Kwanza mapenzi ya mezalua bombe, masongi kwenye majani. Utaweza mwana wa mbonde amemshinda sharukani. Agiza nyama na pombe, atulea tuende chumbani. Nikupe mwagwa jangombe, kisigino kiwe begani. Baby ole ni, msizaki kuzunguka. Yani nipe nikupe kabla kuja pambazuka. One night to stay.
Konde boy, squeeze kupenda penda, kumepitwa na muda.
One night to stay.
Yani akikupa kula akisusa mwingine atakuda.
One night to stay.
Usijidanganye umemkamata mtoto wa mujini, magoli mengi samata. Hata uzame chumvini, ila kuna waze wa migodi awagonga gihodi. Ujifanye mjanja unachunga, ila ndo wanalipa kodi. Atadanganya na enda jogging, kumbe yuko loji. Kweza kona jaza mimba, woko jimu na jaza body. What I believe, no man in no law. Yupo lompaga moyo, akaugawa vipande. Nimeumbwa na wivu, mina wivu, moyo wangu sambovu. Hakuwaga mchoyo, kuto miguru pande. Kwanza mapenzi mezaliwa Bombe, masongi kwenye majani. Utaweza mwana wa mbonde, amemshinda sharukani.
Se unafunywa tuma pombe, unajua nelipa nani. Twende kakupe kula ngombe, ukaugulie nyumbani. Baby ola ni, mchezaji kufu.
Awishinge kwa gana mavumba, mkwanja manoti. Ni kuonge vya thamani. Ama niwe fundo kuigiza kakanumba, masanja joti. Usiwe mbali nami. My darling, I need you now. Uwe na mi, haki ya Mungu na kupenda. Nobody can show you love. Usiwamini, ukisha wapa wanakwenda. Obasi jilegeze, nikubebe mgongoni. Nika nikudekeze, nikutunze kama mboni. Wakija wapoteze, ifanye kama uwaoni. Kisha uniongeze, ulivofunzwa unyagoni. Oh baby, kasa dansi ni mbe.
Nakupenda
matter from January to December. Die matter, matter, marry, December, December.
Now, that's what I call hype in high definition. HHD Entertainment. Remedy the Entertainer.
Tomato, sweet like a mango. Put on him for macho, I wanna be a jango. Una bocata yan, kisigi no pegan, una nipanda mashetan, una bonikanda kifuan. Kiwandati, nataka nigusa mokati, mende kadonosha kabati, ndege kangusha manati. Ama kawaidati, nataka nigusa mokati, mende kadondosha kabati, ndege kangusha manati. Money, let me invest it. Baby, you the bestie of the bestie. Hey, I'm not gonna lie, let me say, you got me falling in love. You got me falling in love. Oh. You got me falling in love. Anything you want, baby, I swear me, I'm gonna do for you. Lady, I not gon' leave baby without you. As I went up your waist, give it to me, put a lipito. Went up your waist, give it to me, put a lipito.
When you get up close to my ice cream, I just realize you are the one I saw in my dream.
Baby, kachiri, kachiri, kachiri saga. Slow down, give me beef burger. Kachiri, kachiri, kachiri saga. Go down, give me that burger.
You do me anything I like, my baby. You the best in my mandola. In the morning, back at night, my baby. You be teaching me how to love.
You shop, baby, you're wasting. I go give you all my money, let me invest it. Baby, you the best, oh, the best. I'm not gonna lie, let me say you got me falling in love.
They call me burner.
I swear, baby, me, I gon' die for you. Hey, 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 hey. Baby, you give me something nobody gave me before. African girl, you are my queen. You got a body, I gon' die for. Oh, la, la. Shake you what your mama give to ya.
Mama give to
you. Oh, la, la. No matter what I need, dear. Oh, la, la. Shake you what your mama give to ya.
Oh,
no matter what I need, yeah. Kwenye baridi mindo niwe koti. Shamba la bibi ama kwenye kochi. Na kitaka the speed mindo send me boti. Do what you do, baby.
Shake your body, yeah.
Show me the way I can go.
Shake your body, yeah.
Show me the way.
Shake your body, yeah.
Shake your body.
Show me the way.
I don't want no trouble. I want bubble, just kiss and cuddle. Open one buckle of the NSC, make me flex like muscle. Light up the ganja, make it steam like kettle. Oh yeah, you coming with me, baby, baby. And I know what you think. If you can give it, I can take it. I try my best, it's not to break it. I know you love my style, oh yes. Cause I make you smile, oh yes. You got my number, you can dial, oh yeah. But is it crime, oh yes. Mama, I'm a single dad. Your back, cause you drive me wild, wild, wild. Dance Michael Jackson style. Your body, they give me ginger. Some people don't like her, but you know I want you, nah, nah, nah. Sometimes I wonder why. Body and your body just is in glue.
Show me where we can go. Show me the way.
Shake your body.
Show me.
Shake your body.
Show me the way.
Put on your shoes, kind of wa. Any man will go try your side and never wa.
Yeah, 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 yeah.
Put on your shoes, kind of wa. Any man will go try your side and never wa.
I don't wanna do you wrong. Anytime I'll be there for you. Cause you made my heart so special, special for you. Baby, you made me sing this song. I promise everything I will do. If you say one night, give you for sure. Baby, I'm ready for you.
I wanna take you to Ghana. Baby, that's a zonto. A zonto, zonto. Chilling Copacabana. I guess I hate this bottle. Bottle, bottle.
Girl, I wanna feel your body. Girl, I wanna feel your body. Baby, baby, make me feel your body.
Yeah.
I wanna feel your body.
Hey, man, I got me cut back, make butcher. Baby, my nigga, nyam did pass me up. I've been looking at you, make you come to my corner. So you gonna answer me anytime we are now. I'm gonna baby, put on your shoes, kind of wah. Any man, we go dry your side, and neighbor wah. I could jump on my cap and get a zoom off your qua. Never no get into a pocket, can no qua. And I'm a name, I just a lumina. Other boys, a bit of Baba Mumba. I don't care, my can it be solid. I'm a nigga, what is make you no go dull it.
I wanna take you to Ghana. Baby, that's a zone. Azonto, Azonto, chilling Copacabana. I guess I hate this bottle, bottle, bottle.
Girl, I wanna feel your body. Girl, I wanna feel your body. Baby, baby, make me feel your body. I wanna feel your body.
Put on your shoes, go in the way. Anyone will go try your side and they
will
want.
Kama karata melamba dume, wengine gara sabado. Tiki taka kinyume nyume, mashuti kama Ronaldo. Karona jiti kasaula, kajikupa kwa kiwanja. Kibichi bichi kapaula, wakajala masanja. Wenipe nisivyo pewa, dini sirawa ya dunia. Nijone mwenye ngekewa, mafisi wangi ni dunia. Niposi usiogo pesa, unifiche mobeto.
Aye.
Tena mashosi na waropo kwe tujichimie mageto.
Aye.
Winipe mambo ya pwani, eti mwenza kona nenge. Kanga moja begani, uno ulifunge tenge. Siku ya kufanyani, kinyozi kakosa wembe. Kule Mtwara nyumbani, tunaitaga singege.
Saula,
mambo ya weke adharani.
Saula,
kwani unamuogopa nani?
Saula,
uya weke adharani.
Saula,
yeah, kwani unamuogopa nani?
Saula.
Remedy the Entertainer.
Melisha weka nanga, swape tabu wa ganga. Eti uniroge, ya kazi gani? Zinga kipande cha kanga, uje tulicheze vanga. Kisha nikoge, unikande mapegani.
kwa mokovu nisikumbuke ya nyumba.
Hey, mwenzako shapitia mikasa, drama kila wakati, shahidi yangu mwenyezi. Hadi nika sina nyota ya tasa, ama sina bahati katika mapenzi, basi nyonyeshe,
nyonyeshe unavyonipenda mwaya,
nyonyeshe
unavyonipenda mwaya,
nyonyeshe
unavyonipenda mwaya,
nyonyeshe
walonitenda mpaka one.
Chunge na peji za udaku ya semwayo ni ya uongo, akina Mangi Kimambi. Obopa na manyaku nyaku maodari wa hongo, wasije kuweka kambi. Nikipata tuleope, nikikosa utangoja richwe tulale. Wasikutishe chochote, wasoisha vioja vichwa kambale. Nikianguka niokote, tusimame pamoja sare sare, hadi tuzikwe sote, utogendonya mgongonya makonde chale.
I wish you one moyo wangu ulivojawa makovu, wenda utanyonya huruma. Nahisi wendo dawa yangu, umeshushwa mwokovu, nisikumbuke ya nyuma.
Basi nyonyeshe,
nyonyeshe unavyonipenda mwaya,
nyonyeshe
unavyonipenda mwaya.
Mujini kipenzi, sirani shilingi baby. Kupendana zamani, ndo wanavyosemaga, wazuri ni wengi, ila uongo mwingi baby. Wakisha vyona vya ndani, basi wanakumwaga, ndo managa. Ukichelewa dukani, mieka moyo kanda ni dunaga. Na waza, isi jamangi jirani, akakuanga kilo ya unga. Oh, oh. Baya zaidi sina kazi, nakosa sintano kipande. Bora ni kueke wazi, ya nini ni kufiche gambe. Tumeumbiwa shida maradhi, ndo chanzo paka wengi wadange. Niweke wazi, ni kipi kinafanyo ritari. Tell me baby love. Unanipenda ingalisi na doho. Oh, basi nyambi. Oh, tell me baby love. Usije nitenda ukaniumiza. Oh, oh, oh. Sikuzi magari ya wakongo, mapesa mara nyuma mbezi. Usinichanganye na ubongo, nidate kisa mapenzi. Sije kuwekea numba, umenipendea rumba. Bibi nikija kudunda. Oh, oh. Usije mgezea puna, ukaniachia ngunga. Wana kumendea chunga. Oh, oh. Baya zaidi sina kazi, nakosa sentano kipande. Bora ni kueke wazi, ya nini ni kufiche yambe. Tumeumbiwa shika maradhi, ndo chanzo paka wengi wadange. Nizika moto usijisi vibaya. Huyu mdogo anauliza eti daddy mama amehama kaya. Cha kujibu sina na baki tu kusema sana
atarudi,
atawaletea zawadi
atarudi, yeah.
Atarudi mama
atarudi,
atarudi mama
atarudi,
anawapenda sana. Hali yangu duni imefanya ukanikimbia. Ni vyema ungefanya maigizo, mara kumi usingenizalia. Ingali mapenzi peke, ningesema ni changamoto nijifunze. Ameniacha upweke na watoto ni watunze, eh. Ila siwezi mlaumu, wenda yuko sawa. Kipato changu kigumu, kuto bumunda na kahawa, eh. Ila mwambieni anoninyima mimi ndo kampaye. Watoto wasijisi vibaya. Huyu mdogo anauliza eti daddy mama amehama kaya. Cha kujibu sina na baki tu kusema
atarudi
mama
atarudi,
anawapenda sana. Anga inanga, mvua inaanza katika, ghafla tumbo la njaa. Naweka sauti kwa spika, nipate mea wanda. Mara simu inaita, jina langu twa, akisema mama yuko kitandani, kama si wa leo wa kesho. Na kupona sizani, upate japo neno la mwisho. Nino mtoto wa kike, nyumbani wananitegemea. Mdogo wangu wa kike, hari dunia lisha golewa. Tizama jasho langu mnyonge, kipato hakikidhi mahitaji. Napiga moyo konde, kerafi mora ndo mpaji. Matatizo,
matatizo, yatakwisha lini? Matatizo, kila siku mewe mbona. Matatizo, yatakwisha lini?
Subira imani peke ngao yangu. Mbona nisha sali sana ila mama bado tafarani. Mama kanifunza kikabira, ikunde sana haini yangu. Tena nijitume sana na vya watu nisivitamani. Hata mpenzi lonae najua siku atanikimbia. Itanteza yendo mbuzo zilengoje kesho mara atazichoka kuzivumilia. Anakosa tamatuzo. Ona, nadaiwa kodi nilipopanga. Nishina roti nikianda. Chapigia oti kwa waganga.
Wapuhisi na roba.
Nikauza maji na kalanga. Nikawa doki kwa viwanda. Ila kote zero ni majanga.
Mtindo mmoja.
Nino mtoto wa kike. Nyumbani wananitegemea. Mdogo wangu wa kike. Dunia lisha golewa. Tizama jasho langu na mnyonge. Kipato hakikidhi mahitaji. Napiga moyo konde.
Kerafi mora ndo mpaji.
Baba.
Entertainer.
She's so fine. Anapendeza hata bila vipodozi. And I love she giving me overdose. I love the way you move your body. Kachiri, kachiri, inuka funga kanga. Kachiri, matajiri, matajiri, utawa najipanga matajiri. Basi go down, kwa nyoma, fanya kama mbuzi ya megoma. Slow down, kwenye kona, mwisho wa reli kigoma. Nikomeshe, paka chini waonyeshe.
Remedy the Entertainer.
Tonight, I just give them music. Tonight, and then they feel my music. Shake it low, corny. Shake it low, corny. I just put away the worry for this anger. I they give them my do every banger. International, no be local. Now my real face, no be poker. Then go chop them like a zoo. When I come through, they go lawyer. Tonight, I just they give them music. Tonight, and then they feel my music. Go my roll,
Pandisha mizuka sime,
mizuka.
Oya bendi te bendi, it's time to chop my money. Come get it, te get it. Who's your daddy and mommy?
Can you call my roll?
Entertainer.
Oh baby girl, come over now.
sinyangini amke na ngobana Maserati Bugatti Range Rover na Bebe wanna be a closer na Hey if you need my money carry go Mtoto wa geleza ni kari yako If you need my money carry go Mtoto wa geleza ni kari yako A baby hold on hey. Nimeshalowa tepete 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 Nikuvike na kapete 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 Nimeshalowa tepete 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 Nikuvike na kapete Kapete, kapete, kapete. Yeah, I got the naira, I got the CDs, I got the dollars, I got the stallion, I got the mansion, lorry banana, lorry ikeja, I think I told me how much money go make you to you, how much love you want me to give you, baby, how many love, how many touching, how many kissing, how much money go make you to you, how much love you want me to give you, baby, how many love, I know they give you. And take a cover for your head, umbrella for the rain, oh. Don't be angry, baby, I want to shoot to my shot. Cover for your head, umbrella for the rain, oh. Don't be angry, baby, I want to shoot to my shot.
Take your time, baby. Sorry, don't rush. Shake your bum, baby. Control, relax.
Hey, nimeshalowa tepete. Tepete, tepete, tepete
Agadad
Nikuvike na kapete Kapete, kapete, kapete Nimeshalo tepete Tepete, tepete, tepete Nikuvike na kapete Kapete, kapete, kapete
Push up to Korea Push up to Korea
Yashi
Push up to Korea
Tunisha push up
Push up to Korea Wala, wala, Korea
Kone boy for everybody. My music they shake your body. Kone boy for everybody.
Ushoto kulia.
Remedy the entertainer.
Ushoto kulia. Washa tochi ya simu satuo.
Kone boy.
Ushoto kulia. Ushoto kulia. Ushoto kulia. Kapandisha wazimu wanaricheta mama.
Kone boy for everybody. My music, they shake your body, eh. Cause I do this for my people. I wanna hear you sing ta la la la. Kitando kina nigadi. Mafasi nongeza idadi. Salute to wanangu wakeko. Segele yo konga gwala gwala.
Hey, wasoni penda kazi wanayo.
Hey, kazi wanayo.
Yesi pigi ngenga pesa ninayo.
Hey, pesa ninayo.
Tunatia chenga wanafata nyayo.
Shaka wakanganganga Mweza kona jichanganganga Nazisanya faranganganga hey. Nikipata natumia Luote rukse nitanganganga Napenaga vicheni vishanganganga Na uturi watanganganga hey. Hakikisha unanukia
oh, yeah.
Ushoto kulia Ushoto kulia Ushoto kulia Washa tochi ya simu satuone wanga Ushoto kulia Ushoto kulia Ushoto kulia, kapandisha wazimu wanaicheza vanga
Samina mina
Waka waka
Samina mina
Waka waka
Ase Samina mina
Waka waka
Samina mina
Waka waka
Wanotaka shinana na mimi Awapati atasari Usishangae tatuna vipin Mima konde chari This kwa loni leta mudini, mundi watandale Maneno majungu tupachini, muziki utawale Kama nyapara kafunguri wapingue, kutotu na chana mawingue Amesha panga we nani upangue, unajita sabure hey, Aga wekesha kwa wakanganganga, mweza kona jichanganganga Nazisanya faranganganga, hey, nikipata natumia
oh, yeah.
Ushoto kulia Ushoto kulia Ushoto kulia Washa tochi ya simu satuone wanga Ushoto kulia Ushoto kulia Ushoto kulia Kapatisha wazimu wanaricheza vanga
Bonga
make chopa moto, zimwi na moto wewe. Wakiziba kulia si tunapita kushoto. Jema machine. Usicheze na jembe litakulima. Top that thing. Mniga just on mipango. Konda gang for everybody. Everybody.
The mix killer.
Oh my god, it's better sound.